kulwanira kuluyi lwange manyi nti n'abalabe bange bwe babeera banno bagwongolereza siri mulungi lwondo ntoba abalala tobalaba siri mugagga nnyo ntoba ssente z'oyagala nze akasoma ntuusiza basomye nnyo gye batatuuka ne bwe biri babirombe bya ssaabu nga bye bampa siri kwegaana omulungi mwami wakulawo ensulo z'essanyu lyange nange wafuuka difende entalo zange ozirwanye abalokela kumala biseera ndeke eno chapta mpya ey'obulamu bwange bigambo ki byennina okukozesa omanye nti nno ndi wala ddala